sakiraɓe ɗo gonɗo limal fu e maggal muɗum jewtun heɗade nde yewtere kertanade neɗɗaku hono bisimilla e fabodiran yewtere kertanade neɗɗaku dokkode haala himɓe wonɓe e caɗele e dartugol no gonɗi muɓen tusirte yewtere keƴanade ballodiral e yurmogol wonɓe ley tiɗallaji sembe kabaruji ɗi anni le yewtere hande nde min kalan haala cellal rewɓe hamili en taweteɓe ley dakorde egguɓe hewɓe mabɓe ana ɓeyna le caɗele mawɗe tawene yagol pese ana moƴƴi sanne banggal cellal inniraɗo e ɓiɗɗo le ndu lewru décembre kertanandu haɓugol e ñaw sida min memandu haala caɗele gonɗe dow eggugoji banggal haɓugol e o ñaw le région ngaji kewɗi ujunaji eggoɓe wonɓe ley tiɗallaji jogi caɗele yettugol cuuɗi dogotora ɗum yo tiɗalla banggal haɓugol ñaw sida fa kalen haala muɗum en bisimanɗo Sekou Kaba Cissé hoorejo salndu haala le gollirde ho conseil national de lutte contre le sida o tindina en hono o tiɗalla daranirte kabaru bandol no jemma jengguir fo hatta ɗum wedde ɗum woni bandolgol min cuɓi hannden fa keɓen no faamu fa gasa e ngol bandol e garan keɗɗen no ɗo himɓe ɗinon inde ande en wonɓe tawanaɓen to yuwaru to sakiraɓe gonɗo limal fou e maggal muɓe jewtun heɗade yewtere kertanade e neɗɗagu mi Ousmane Niall Boulo woni ɗo paalel haala ɗo e Mamadou Wattara woni en to ɓoggui jande to sakiraɓe salmini ɗon kasen emin jowti on sanne heɗade nde yewtere keƴanade e neɗɗaku e hannden min kalan haala cellal e rewɓe hamili en wonɓe le nokkuje egguɓe rewɓe hewɓe e jibinta ley ɗe nokkuje tawino ɓeynugol le hakkillo baltigo wawa yaade caggal yagol peese kañum e teddigol ko dogotor en kollitata hono ɓe rewɓe gowri dow kabaru muɗon heɗi woni koɓe ballirete banggal neɗɗaku jaabu ɗi landi le jantore Aissata Diarra dow fabamuye keƴaɗamen gonɗo moti dow faccitago Ali Cissé e Oumar Waygalo.
Aissata gajaga yo debbo egguɓe ure jonde muɗum cowiɗo nokku to yimɓele egguɓe ure jonde mum en woni sewari sokurale laamu mutti le wi mako ana tiiɗi sanne juuɗe rewɓel kaminɓe heɓude bawɗe yaade ƴewude hoore mumen fode mumen ɓeynude
rewɓe hamili en fo jokka ɓe yaha sukura ni worɓe mabɓe daran boɗi seeɗa hokka ɓe yaha sukura to wona koɓe yahata ɓe feeso to ɗum hokkata ɓe cafaji wallah tiiɗalla ka won jaati saabi sa wala kalti ka wawa sawrade
hoɗum jidda fa kanankoɓe waɗa
kanankoɓe docteur or nde ni minen kay ko ɓuuri sembe kay docteur o so min ne heddi ga kan docteur or ne warta ɗo ɓe ɓuuri sa docteur o ɗum ɓuuri sembe joni yoga feeso sella ga yaltine yaare to yoga nawalan heɓa neɗɗo jemma a wala dabere ko ya lingendi to aso ñalowma ni ɗum kan wawi ñagade go
inuru jikku kañum ndu yo neɗɗo eggude ure jonde muɗum cowiɗo ɗi nokku to yimɓele eggu ure jonde mum en woni falaje ko serti e kanko gajaga kanko ka o wi pelle hono développement social fa yetto ONG ngaji ana faabo le on ɗo nokku rewɓe wakkati no sowine
ñenden ka minen yi couraroujom ɓe kañum naɓi men sogoni ayiɗo Aissa Kooba ɗo mi yimin pesike min naati radio hokki min moɗe Aissa Kooba e jokkodiramin fa min yaaha toon somi yeeyi to minen wardu min warda e mabɓe yaagol wargol kamɓe yoɓantam i ɗum yawne jaade saabi nde somin yeeyi toon de gorko wari tawi min toon fof wattel gootel min bilda toon min warda ɗum woni naɓoɓe min ɓe worɓe amin ɓe worɓe somin maati minen rewɓe wonko nawata min ta min hanna worɓe somin hanna worɓe ɓe hanna ha mamana dokkourarouso nde wananama
ɗiɗo haalaji ka kanko madame Maiga Mariam Niagali gollowle gollirgal ngal mi noddirta développement social daraniɗo nokku to yimɓele egguɓe ure jonde muɗum woni falaje gonɗini ɗum jaati haybude rewɓel kaminɓe hokkude ɗumen leɗɗe ko hani ɓamde wajade ɗumen lelo coro arkileji cuwaɗi tinno e laaɓal yo yoga e wajuji ɗiɓe gaɗanta rewɓele kaminɓe egguɓe ure jonde mumen gomɓele on ɗo nokku
tout d'abord nous faisons des centres de sensibilisation
arande ni min dokkanɓe hakkillaji lobbi yalla ɓe jaahaɓe peesoyo min kala duɗoɓe kani yarde nde min puɗɗuno golle o nde ɗum yaafa no fewi saabu de ko heewi mabɓe andano cuuɗel doctoroje ɗe wattu juno pelle ONG ana gondi e warde ley nokko fa pamminaɓe ɓe jaahaɓe peesoyo eɗum faabo
sanne
somi ɓettike ɗiɗo faabamuyaji ɗiɓe gaɗenteɗi fuu hooreɓe galleji yogaji kañum en du holliti wiide ana faabo san rewɓele mumen wakkati no sowi Amadou Tambura hoore gal yo misali gooto nde on ɗo nokku le wimako so ana tiiɗuno sanne arande fa rewɓele ɓe jaɓa jokkude hakkillaji ɗi nde ñalawma hannde o ka ɓe paami nde ñalawma hannde o ka ɓe puɗɗi faamude nafaa ko woni e yaade ƴewoyde hoore muɗum wakkati no sowine noon hollitiri wiide
o ni musoo gasga soo
fa debbo ɓami reedu waajib waɗno watta fo fu yahale sud docteur peso yo wobbe jaba yaade wobbe du jabata yaade yogab du so jehi biyan docteur gorko jewata dum en ka wattu jone dum gonde hokke do en hakkilaji lobbi so peso yiki atan dum samti de andete so sukana sellile reto ina mo amankene
fo tigi kata o galar bo
nyafati kone yo feso ni golli gal ngal be noddirta sami social gondini dido halaji kanko dum golli do o asako fa falaje le commune jego bo disik bamako do o holiti wiide ko yottoto rewbe le chapannayum igube ude jonde mu en kany en woni njottotobe mo lewru fu fa jewa hore mu en
on fait les prises en charge
pa boro be le chowi be ka commune gatta arande fu yo hokkude be hakkilaji lobbi non attente urnoto njata le chu doktoroje de min kebi misalo suko surbaajo goto mo jaba yaade yewoyde hore mudum wakande rimno suko mudo onde suko sodditiki dum wad suko heewi mabbe andi nafaaji ko tongi do pesade wa anan gonde warde ton biamin pabo dum en wakatiji su doktoruru asa ko faande ana faabobe kanyu yobata fuf
on pay tu
yowtaade hore mudum wakati no sowi yo hun nafore san in nafayoto suko o hore nam holitiri wiide nyafati koni
les gens qui ont les tensions
nyaw tension na nyaw sikoro wobbe do tawan yi an jate woni ko kewa dum fu so jomum peso yiki faamete so jom wadi radio ko noddata eco graphie ko dum faamete no suko wuri le redu yumba mudum jibinde do yafan dum fu yo nafaaji ko tongi do pesa yaade idun nafa debbo idun nafa suko do idun nafa imiraado idun nafa
une femme ainsi que le bébé
monar da rewbe le igube ule jonde mu en tinno wara yewta hore mu en idun waawi laataade sababu uytude sanne mayde iniraabe na do sukaabe le leedi amendi no mo holitiri wiide
meda mila on kebi faam sakiraabe e de jantore Aissata Diarra ko Ali Cissé e Oumar Weygal pecinten en do hon woni ko be himbe egguben ma rewbe hamili en wombe le nokkuje d'accord egguben hodo woni ko ngadanate hedo woni ko kani wadanede na hedo woni ko kanye koy mubben gondi wadde sakiraabe mila on kebi faamudo de jantore joni jaran hello ko min beta model de recite le himbe egobe sabe rafinde nangon le leydi meden yaade le galluje mawde de rewbe heboni gollobe le ONG ngaji na du gollobe golleji laamu yogabe ana tawe le nokkuje d'accord de ana ngada imadraji no kebirta de na gule mabbe ana hen Mariam Oumar kanko o sage femme yurdo ogosagu handen omo jodi to santo fa beedure den femme do kabar makko ani jantore Fatia tara do faccitango Oumar Weygal e Ali Cissé
Mariam Oumar yo debbo natudo suudo omo jogi sukabe didon du makko no bar e dubi chapantati nyalo mo hando debbo dogotor chawro rewbe o yu gollana welama sanni tawedi wido matle hen chadele fuf
je bac plus 4
dubi nay jangum min chagal bac wakat no landin no mi yaade jangude jande do doore mi hebi chadele kewle bilide subagol université o chagal mudum mi bami anniya haddale o gosagu fedde médecins sans frontières jangini kam min e gidrabe am taton wobbe chagal mudum lati message fam
odo debbo dogotoro chawrowo rewbe nyongitiido nyaloma hande no o haali no mo worri
tagal hipanguji kewdi ngadaade fewde nokku amen o mi yehmi suudo yike san nokku to yimbe le egube ule jonde mu en woni tom mu inana mi hore am danki mu ƴewammi rewbe kamin be limudum walla honorobe am hewbe basi fu wala amen do
o wi balli guma ko ana nafa sanne fu fota do yimbe le nyongitiibe ngoni jogibe chadele mawde
do wa ƴawde rewbe njeyam na do njeyoyam nyalama fu titalla mo jogi mi don oni woni ben do rewbe wala bawde wajibi e juude am mi jeewirabe mere mere
halay di mo halidi himbel wombe tombe fu gongini wiide yo don gonga non misala kanko no dirte do bubu so gorko ngaddo suudu o hollitir nyalama hande ko Mariam faabotobe ko an nafa sanne ko nayri bangal cellal o wi golle mudum wodu yo golle himme e yurmende
o do debbo walli kam cidi kewdi debbo am so wi noni o haybi dum faagasi so sukabe am do nyawi kanko woni chawrobe don saabi so himbe fu ana teddini mo na do kanti do sanne
andambe kabar ne da kay kuliti wiide o do golle yo tibara ko sanne dum nafan sanne du hono himbe le nyongitibe Ousmane Cissé wihi dido daten kani faabede nyaloma hande no sanne yalla himbe le nyongitibe an keba cellal
hono si dido hakkilaji kana hani ko faabe jaati wadam so raw belbe kany en heba sada ko tammata e juude mu en faadaro no sadda wo mu en dum wadam du yalla e be jalta e tuundi e do rewbe ko heewi mu en fu wala bawde yaade cuudi dugotoroji di ka jawto e hoore mu en
rewbe le nyongitibe ko heewi maɓɓe fof attan golleji muɗum en joppi, woɓɓanto tan dogotoro en, woɓɓanto datan yo jannginoɓe gonno. Wattu joni ɓeɓi laamu an hani faabade sanne kono ayiri bangal no ɓeɗo yimɓele gorri fa keɓa golla golleji muɗum himme e yurmede.
Fati Yatra, a jarama dow nde jantoro hollitingol kabaru Mariam Oumar o sage femme ɗon darniɗo sawrugol rewɓe ƴiwruɗo to ogo saguto joɗɗo hannden to santo de mille kay tan wonko heɓa sanne faamudu kabaru makko. Miɗen jettamo e tinnare makko e hinnade makko golleji ɗi. Miɗen jetta du hono gollewɓe woɓɓe golloɓe li'onje ngaji kañe e wonɓe e golle laamu tawene yo egguɓe nokkuji muɓen yaade joɗowade le nokkuji goɗɗe heɓe gondi e wadde ka no ɓe mbawiri fuu no ɓe keɓirta ndenagu e wowtude hono ɓe gatta fa ɓe jooɗo le ɗe nokkuji fa gasa. En jottake joni komin mbiyata invité de la semaine le ndu lewru kertanandu haɓugol e ñaw sida. Hannden min kalan haala ko haala muɗum nan fanɗi ko haalte hono eggungoji saabe tiɗallaji ko watta du haɓugol e o ñaw. Les région ngaji kewɗi ujunaji ujunaji egguɓe woni jogui ɓe tiɗallaji yottade le cuuɗi dogotoro ɗum ko waddata caɗele dow haɓugol e ñaw sida. Fa kalen haala muɗum e bisima Sekou Kaba Cissé kanko hoorejo salndu keƴanadu haala ley gollirde au conseil national de lutte contre les sida o tindina en hono ho conseil wondi daranade golleji muɗum le nokkuji bisimoje ɗe e heɗi wonno ko wonda waɗede dow daranade ko egguɓe kasindini e imadaraji maɓɓe ɗi. Fa keɓen faamo keɗen ko noti landi Mouhamane Baba Kunta dow faccitago sita sidi e Ali Cissé.
Monsieur Sekou Kaba Cissé, bonjour.
Monsieur Sekou Kaba Cissé, jam ñalli. Aɗa wawi haltande men hono gollirgal moɗon ngal waɗirta imadaraji muɗum ele nokkule to yimɓele egguɓe yuure jonde mu'en woni non.
Meɗen walde amen ne ana gollida e baale kewɗe hono no andurɗon ni. Meɗen gollida e yimɓe kewɓe hone gouvernement fartade darriɓe koye mumen. Meɗen gollida kasin e yimɓe dibbaɓe yoppi nokkuji mumen. Ɗi fu men fi dabiriji muɗum meɗen waɗa ɗon ɗu. ONG ngaji amen fartade baalɗe men golliditta fuu ana heeɓa faaba muña le haɓugol ñaw sida on. Saabu nokkuji fuu to yimɓe woni hono yimɓe dibbaɓe nelaɓe amen ana yotto toon hokka toon cafaje ko haɓata o ñaw sida. Nokku fuu to neɗɗo sawɗo ngol ñaw woni safara ana hewta ɗum. Caggan dokkodirgol joɗi amen menen kan e baale heƴaɓe ɓe yimɓe le haɓugol ñaw sida o. Menen kan e ONG ngaji leydi nin fottade ONG ngaji ɗi jeeyaka leydi meɗen meɗen gollidida le faabagol ɓen nawaɓe nokku futuɓe wodi le leydi malle ɗe maggal muɗum meɗen paaboɓe.
Goto e golleji ɗi fedde ɗe noddirta ho conseil national de lutte contre le sida woni ittude ɗati ɗi ñaw sida o wawi sakkirede haɓede iwde le leydi amen ɗi. Ngal ɗo gollirgal le ñalawma hande o le golleji mu en ɗi ana huncana hoore yimɓele eggu ɓe iwde jonde mumen ɓe ko hasindini e muɗum na.
Le walle amen en meɗen waɗa immadiraji mawɗi mais tewta balleku du ko fawto amen haɓude o ñaw sida le faabagol ɓe yimɓe dibbaɓe. Tiɗalaji fo ko ɓe yimɓe woni le muɗum meɗen haɓa ɗum hono misali nokkuji jogaji an toon an tiɗi yaade sanne gaɗɗu e tawede fuu mais fiyan dabiriji hono mi hewtirat ɗen nokkuji. Saabi a tawa nokku fuu to ɓe yimɓe dibbaɓe woni ONG ngaji ɓe gollidita e muɗum ana heeɓe o nokku ko natto saabe hewtida ɓe yimɓe cafaje nokku fuu to ɓe wodi. Ɗi woni ɗate kewɗi ɗi ɓe gollidita e muɗum. Walle ko noddirta ho conseil national de lutte contre les sida golle muɗum mi wadde imadaraji tewde balleku honon haɓirta o ñaw.
Imadaraji hoɗum wondi waɗede le ñalawma hannde o yalla bawɗe gonɗe toon le ñalawma hannde o ana heɓa neltirede yaade le région ngaji ɗi ñaw sida o tampini sanne to yimɓele egguɓe iwde jonde mumen ɗu woni.
Ko nayri bangal andude ala haaliji ɓe yimɓe dibbaɓe mi wondi gollidiraji amen le laamorɗo fof ko woni le leydi Mali ko hokkata amen ɗi ala haaliji. Faamon tan meɗe heeɓi sanne ɓe yimɓe dibbaɓe le golleji ONG ngaji amen ka e baala ɗe ɓe golliditta. Saabu le laamorɗo Mali fuu mi wonto heejaɓe amen ɓeɓe gollidita e muɗum ko natto saabe hokkude amen kabaruji gomɗumɗi dow ɓe yimɓe dibbaɓe. An toon tan ɗum wala golla neɗɗo goto. Kabaruji fof no heɓata hono doɗɗiɗade tami heɓirta ɗum. Le région leydi Mali fuu mi wonto heejata amen mo gollal mum nayri bangal haɓude o ñaw sida. Faamon tan hono neɗɗo fuu mo o ñaw sida matale muɗum le laamorɗo wotere le leydi Mali ni meɗen andin ɗum meɗen jogui kabaruji muɗum ndu le leydi fe e maggal muɗum.
Le golleji moɗon ɗi gollirgal moɗon ngal ana yuɓɓina jababuji keɓeteɗi ele nokkule to yimɓele egguɓe iwde jonde mumen woni ko ɓeydo toon ele golleji moɗon ɗi le leydi e maggal muɗum fuu na.
Ko nayri bangal hewtinde ɓe yimɓe dibbaɓe ni pikkiri haɓugol ñaw sida. Fe so tawi ɓene jooɗi nokkuji tiɗɗe yaade mi fewan dabiriji honno cafaje ne hewtiraɓe mi heeɓaɓe ñawne.
Yoga e golleji ɗi gollirgal moɗon ngal halfina ana wadde imadaraji faafawo yimɓel ɓe ngala bawɗe sanne. Yimɓele egguɓe iwde jonde mumen jiiduɓe e ñaw sida o le ñalawma hannde o hoɗum gonduɗo wadde fewde mumen bangal faaba mumen.
Le hitan hikka mi waɗi yembere o ñolman heejinaado do habgol ñaw sida do Cécile goto honono me tewturta hebude balleku habude o ñaw faamon tan wi o Cécile yo huuna watra ko hollita to horjo leedi men ko naari bangal hewtugo dima ko meden en andi jaati tidallaaji mawdi matamal adna fe mangal mudun gaddu e tawede fu men heba paaba muña no tidir fu le golleji amen cagan imadraaji laam ko be leedi mallin men ha singini fa hannen e balleku mawdo ko naato saabe me waame haba o ñaw sida do hitan o ñaa dide cefantati men wanno dagol gotul feetude jamaar fe daamu fattar kasim misali be yibe di baba yopni kuje mu en be faama tan menen kambe men wodani golleji amen fu yu faaba de be habude o ñaw nuko futube wodi cegan faaba muña laam ko be leedi mallin yalla ko tewto ana hewte do hitan o ñaa dide cefantati be faama fa handen wi jamaar fa hantinaade peso sabi so neddo peskin ana wa andre nenne mudu ala haali mo wodle mudun so tan sai o ñaw sidama wala o ñaw neddo fu peside so antama ana sai o ñaw cafaaji mudu ana wodi lewru fu jom hokkaten be cafaaji nyaama dun ko nato saabe timmunde semme nyaw o faamon tan fesne tan sa o nyaw sida handen son jokkini ana nyaama ledde den heban wurde fa danto nyalan mudum fini tawa torra o nyaw sida hewte dun mido tewtra jamaare fa hanne tinno peso honen misali rewbe hamulbe be han pesare watti fu le tu doktoroje den yalla sugab min rimide e cialla
des enfants sains
ci ko kabassise mil faamam sanne do ko koltinda e kabaarujina imadraaje den gol don wadde do kabaaru habgol e nyaw e sida o daranaade du wallude himbe e gube wom ele nokkuje de artiste invité de la semaine woni ko jottiden joni e mudon honno yontere fu faabondiral min bisima artiste goto hollita en ko woni ko wondi wadde hedo woni ko wadata hedo woni ko yidi wadanede jimmudon de hedo woni ko fawi do mudon eden andi wiide le gaajati du sini gaaci wattama hen dun ana waawi nafude ana waawi weltininde hono himbe egube jodi be le nokkuje de dun ana waawi yewtininde dum ben hande en jaram Banyagara e bisima suko artiste goto region o ko noddirte do Banyagara Sagara leko Adama Jigiba kejada men gondo to Banyagara to landundiri e kanko Banyagara Sagara o holliti en hono o warde jimi hedo woni ko wondi wadde e jimma ko di hedo woni ko pawi dow mudon dillaman o fuddi jimi kedden ko be landundiri
o nyalli jan sakirabe Banyagaran kobe sugo e mawde debbo e gorgo kettinora jo tamani jimino sudum baba ona inde de wiyete
inde an wiye Banyagara Sagara
gilamande futuda jimu
bom mo e musico poisede ga timidi mi fuddi boye sanne nga sura dum di fianno baggi yimbe be fi batteri yimbe nga ver 2007 dep dim mi yimbude mi hora orchestre gadi mi crie 2007
jimima do kodum fu jodiri
bon men pia musique ngaji hono wajuji hono do challenge habo man hewi do golle e fulfulde wahe kadan ko rewo hen
musique ma jimusi kodno
bon men halal le habo mo gonde jono kala habo woda aywa min haldo sukab e gollen aywa min haldo do kulle kewdi wa nadde fum har man en heewi haldo fu kulle fu set sen
jangobe e jagatobe Durobe duru soyobe Awobe awtoyobe Idikala so Allah jabi Idikala so Allah jabi Lei ina hewi sembe sukabe woni sembe mudun daradenne koyde men amine jingolle Idikala so Allah jabi
ya ponse dinike
lei ina hewi sembe sukabe woni sembe mudun daradenne koyde men amine ngingolle gollande wato neddo dimo su gollande wato neddo
ha won album na sa won album bayangara sagara ono fodi album joggida
bon album itti jikka jati 2025 mi itti joni febura lewru goto inshallah mi jikko kay men gohen boy sede nga e tanani jimo kay fu tawi awon ballo tanana itti album awon ballo tanana awari clipuy awon ballo nga sala ballo fu yafa dun ne min dara ed gorfu tanana dun kay do utti dara wondu horam joni kay
musique ko ngatta ko sabu ko do bayngara sagara an a jimo
bon jimo ngol musique ko disant donc mi imi tay musique le soud amé parce min jatti soud amé mi imi tay bagane fié mi wala donc dun jokki faami fi gembe mi fi batterie dun waddi fi musique jimo ngol do fu no wardi janja
ande ko tidi sanne habude ko woni lendi amedo ande ana buri dubu sappo e sare cinkobe kewbe yalti am milema kudu woni dumu kudu bawda watude jimuma bangale déplacé mbé
bon dun ko kala ko welkan sanne feli album man keso o jimul won do challenge hab parce que pour le yo akado ya bambaraji ene woni goto ene woni inde goto babbo goto donc yiddi jimol mum pour que yimbe famake haba ko won joni ko yimbe ni wadde ndiram non menon goto
bimi woni je ballobe déplacé mbé les sar badjangara kodu fum be kan watude do déplacé yogabe wari do mi hannima an buri dub sapo bengala golle bengala sudu noko tidi mabé sanne kodu fum be kan watunde mbé badjangara sagara
bo imude sare mu so hewti sare goddo sabi tidalla bo bawdo kay fu mabbe kan wallede baw ONG bawdo wallude be fey jogudo kalis ko na ONG e mi kani wallede ayba ko mawda hokam men diyam hokam men nyiri ayba hokam be to mbala ana hani gorfu mi ko kanna mi gorfu bawdo fu walla igudo sare goddo so iwi yop sare mum wari sare goddo tidalano to ko tida dun non wala donc ko mi ko kala mi dun non ko
joni kay a hetna men jimu lobel fa sakira me heddo
Golle hona mudwala golle adama golle golle hona mudwala ay
Adama Jigi ba min mila fama masanne e min joti masanne e ko lannodirda e banjangara sagara o holiti en hono ko wondi wadde e imadaraji makko hedon ko habonto e hedon woni ko o yidi wadanede mila sakira ba mi sanne e do kabaru banjangara sagara en jottake joni bandul yontirende bandul hande ngul ana hokka hakkilo sanne holitama wede jamma no jengiri fu hatta dun wedde jamma no jutiri fu hatta dun wedde dun ana holla wide no tidallaaji mawnir fu nano chaddele poti fu jogala mun ana waa hebede no jomun tambir fu alla no waa newna nindudun to yuwaru to baamo kebe kajjada amen gondo to o lande ke ton himbe didon goto noddirteedo Bokar Gimba Ba e dido bo ana noddire juggal Demba Kaya be inde ande en wombe le cercle o kulliti en ko faami dongol bandul fa bidden famu keden ko be bi
be bino jamma boyri fu weta no jamma boyri fu weta no gorko amen moddo goddo fillani ke men di halaji o wi so penengari nok de lamu wari fu peneya o halni min o wi jawo o wi lamu du wari joodi kanyundu hakke wari kanyundu itti ton lamu falla gonga wari kanyu riibe fu so wari joodi ni min nati gorko mo amen moddo o jantan no min yid ne warda ndi dum boyi gila 68 mo halanno kangol kongo wardande jamaga no boyru weta ayo
bandirabe men kala fulfulde mi juggal Demba Kaya yordo ngummi ay go banda gorko kalda ko landida ko gonga jadi no jamma boyru fu weta jamma boyru fu weta ay go do kana hollita no jamma boyru fu weta pene no jutiri fu so gonga wari hewtan hakke no jutiri fu so gonga wari hewtan ey bingel adama ka gollir gonga tan gonga odu beteo pene o numero nonko woni jamma bangala mika pammi on etiap tiap
Bokar Gimba Ba e juggal Demba Kaya min jouti on san holitinde men ko woni hakkilo modon dongol bandol koltingul wi jamma no joutir fu hatta dun wedde e bamo kebe ando men jouti ma sanne do kadden e yewtere fabondirende hande to gondo le malifu e mangal mudum min jouti on e milon kebe famu hande na do e yewtere e fabondirende min kali hala rewbe hameli en hono tidal lajina hedon ko gondi wadne na hedon ko gadana le nokkuje de wonno e yewtere arande do ni yewtere arande rende ciagal do min kali hala model de réussite ko debbo goto noddirte do Mariam Oumar kanko o sage femme hedon won ko o wondi wadde e jukkini kasen invité de la semaine ho conseiller de lutte contre le sida kaindo holliti en ko won ko wondi wadde do kabar habugol e o nyaw saki take e jukkini do kabaru artiste invité de la semaine dunde en kali hala artiste goto gondo bayangara to kanko noddirte do Banjagara Sagara e kanko kedal amen gondo ton Adama Jigi Ba be lawnodiri o holliti dum ko ne hakkilo makko e golleji di o wondi wade do golle artiste yaako en timiniri proverbe de la semaine dum wonno ko biiden na handen no jamma juutir faata dum wedde no himbe di don inde anden wombe to yuwaru to kanko noddirte do Bokar Gimba Ba e juggal Demba Kaya be kolti en ko dum be paami do gol bandol sakirabe gonde malfu e mangal mo juuto hedaade min Ousmane Nyaale buli wonno do palel hala do Mamadou Watra woni en to poggi jande to andon wiide tan di kabaruji fodo ba hebude di do www.studiotamani.org nadu do groupe WhatsApp sini on gadi numéro mo enregistré do 75 99 76 19 nadu do icône WhatsApp do site web e page Facebook sakirabe on jarama hedare de yewtere fabondiren